mulamu mukama mwebazeko mubato bimanyi bili bwebyabadde mukironga webase bingi byewawonye mukama abawo nakoma kubulamu bwo mirembe na kuzuki zencha obo jesa omuka wano musi abalamu yika okwe baza mukama akwagala nyo mwekale funa yaka de mulilo chanyu miyako ne yesu omusime era omukulumize Omusime era omukulumize okera kumcha no tambula na imba tumanyi njolumbe oita nalwo kapalo choke wali mumaso lewe kukabenje mukama kukuma weno toba muya sose lugendo lone luwalulunji noda eka obo jasa omuka wano musi abalamu yika okwe na yoko de mulilo chanyu miyako ne yesu omusime era omukulumize obo jesa omuka wano musi abalamu yika okwe baza mukama akwagala nyo mwekale funa yoko de mulilo chanyu miyako ne yesu omusime era omukulumize omusime era omukulumize obo jesa omuka wano musi abalamu yika okwe baza mukama akwagala nyo mwekale funa yoka de mulilo chanyu miyako ne yesu omusime era omukulumize